amad.unaux.com.
Kandi hopele ndani yomafuso mene mene hey. Nateda mabani Pena kukala ngati kuti sine batimani Chuye sakaposha hey. Ani ndika jene Atikane sunga gwile ola utayuza nkene Kozi ndi uo yimba Yewe wa satanik Koza ndemele samazi Titanic Baby we have the sika push One Cover full bass Ndiza itola cause Ndiza color fast
Ini uye satani pasenti mawaku Chako ndi changa Changa ndi chako
Ndiza kale bambu wana
Kani wabalalika ndi maone kede aku
Wakunze kati ye kwa maku Ndi mamake muna zaza zina laku Iye mutu zwi akaona mkope yaku
Tony boy pena ndi magwela mpwai Mwini na yambila ya nkukuma ngoti ai Mwina ndi sinde nkazi mwina ndi vaile vibe
Kodi nanka nanka ti hopele ndani Kodi nanka nanka ti hopele ndani Nika hopela uyu atisa tikonda Kodi nanka nanka ti hopele ndani Kodi nanka nanka ti hopele ndani Kodi nanka nanka ti hopele ndani Nika hopela uyu atisa tikonda
Download that music from amad.unaux.com.